Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alalbare sappo e jiɗɗi lewru avril hitaande 2024 yamde sappo e jiɗɗi ɗaɓɗike Silimaye capannayi e joyi maison de la presse ba makko ɗon. Yettinoon kabaruji ɗi kiiɗe hannde woni Alice Sefili Dambele wonto ɓoggi janɗe to. Rafi ndenaako o ka yara e fewi seeɗa caggal liide amen ndi le yontere nde yimɓe hewɓe woni cawmɓe caggal hippongoji gaɗaɗi le région Badiangara. Fedde Pam kañe faw ka holiti wiide jeegom le temedere malinkoɓe ka fuu heeɗere ana jaɓa nangude ɗumen ɓande lewru juin kañe septembre ngaroru ndu. Ceeranguji kañum kaana woɗɗi matel sanne le duuɓi cakkitiɗi le leydi amen ndi hoɗum fuu saabi ɗum o ngaran ɓeddorade faamu e le journal amen ngal. Sakiraɓe heeɗiɓe ɗum sembe kabaruji ɗi min jogani on kikiɗe hannde bisimila moɗon heɗade ɗum. Suutagol karŋaji dawoɓe laatige ɗatolgol guɓe jogiɓe kaɓorɗe jokki le ñalawma hannde o le région Badiangara. Talatande ko yettoto karŋaji dawoɓe yimɓe taton karŋaji dawoji tatum woni yimɓe ɓeɗo yimɓe suuti le oɗo ñalawma goto du camion citerne mangal paɗe en nabbiɗo bomboje uraɗe le région Gao fa ɓen fa keɓeɗen ɓeɗoroɗen famtare keɗɗen sita siɗi ɓi
camion citerne goto bonnama to yimɓe lonɓe hiite ɓen hakkunde geni garu kay labbe zanga yimɓe ɗiɗon barmi hen police goto kay manggal paɗe goto naɓaɓe doctorat gawu hoɗo manggal leni waɗe communiqué fou feyte o bonnalla leñol man keñen mobilaji kewɗi ƴiwanɗe nukku tahaka to kanŋe ittete darnama to yimɓe lonɓe hiite ɓen hakkunde kañ e gawu ko yaata kiloŋaji nogay. Hunde fof ko tawa junggo jamare tewatama le watti joni le laamu Badiangara le wuddu leni mobilaji yahanɗe kuɓeje ko heewi ana darna to yimɓe lonɓe hiite ɓen ɗo natiki saabe hannde yogat ɗi mobilaji yarɗata goɗɗi kasin ɗi mobilaji nangama to yimɓe lonɓe hiite ɓe ɓamti hunde fof tawa le muɗum watti seeɗan ɓe yoppiɗ ɗi mobilaji ɗum waɗi hakkunde geni noddirteni sogon mbiya kañ e paru ɗo ɗatol noddirtego RN15 gafa hannen kabar fof hollitaka ko sabi bini ɓe jama yoppa to yimɓe lonɓe hiite ɓen. Miccitunde wimmel ngal paɗe leydi malika e leydi Niger le dokkodirgo mo en juuɗe waɗi fiyande feeti yimɓe bomɓe ɓen jontere ɗaɓɓine hakkunde keerol ɗe leɗɗe tati.
Alalbare sappo e jiɗɗi lewru avril hitaande 2024 mangal paɗe em leydi amen ndi nangi wujjoɓe dabaji le laamu Kidal. Le wi kabaruji keɓaɗo iwre toɗi ɓeɗo yimɓe yo gorko goto kañe sukaɓe mum'en ɗiɗon dabaji ɗiɓe gujjata ɗi e hakkunde muɗum ana geeloji ɗiɓe naɓata fa caggal leydi. So jamma wari fuu ɓe kirsa ɗum caggal muɗum ɓe gadda tew o le lumo ngo ñalamoɓe jeeya ɗum ɓe ɗeɗo yimɓe naati juuɗe caggal ɗeɗo yimɓe naati juuɗe saabi gollidal hakkunde mangal paɗe em yimɓe le gomɓe le laamu Kidal. Mi keddo to fa ham Badiangara hippangoji yimɓe jogiɓe kaɓoɗe ɓe anditaka ka yuɓɓama ñalaɗe cakkitiɗe le région o gelle ɗe ɓe noddirta uru kañ e tereli anane commune sanga mangal do sonkoɓe gomɓe le lawol sévari Badiangara kañum en ka yimɓele ɓe anditaka fu sifa muɗum hippike ɗum en le wi kabaruji keɓaɗi iwre nokku o yimɓe sappo hakkunde mabɓe saami dabaji kewɗi kañum ndu wujjitama fewde oɗo rafi ndenagu cattuɗo sanni le nokku o yimɓe le gomɓe tumɓe kañum en ka ndenagu ana wondi nartude ɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Samasiko sita siɗi ɓi.
Ñande alal sappo e nayyi avril 2024 masibina amiri wuro sanga ongolda ele galle makko e on wattu goto ko warata sappo yo don sonkoɓe ɗum mbarama ele heɓugol dow nokku mabɓe dow ɗatol RN15 jamara nde tewti yo ndenagu ɓeyda huncinede hoore
kabaru on le watti joni miɗen miila deje ana woodi seeɗan miɗen tewtira laamu fa hannden fiya dabiriji tinno gollede don sonkoɓe ɓe yalla deje ana heeɓe dow lawol noddirta o
RN15
so kamɓe ardiɓe mairi ɓe holti mette mabɓe e kaɗo banada le région mabɓe o e wi mabɓe fay goto daraki darde muɗum keɗana Abdoulaye Kassogué kankoni maire Badiangara.
Ana metti famede sanne hono ɗi bonnalaji waɗale nokku ame o wakkine jamare ana wondi e fiide dabiriji hono deƴƴere heɓirte fa hannden yimɓe bomɓe ɓen ana heddi waɗɗe bonnalaji le région Badiangara ɗo homo woni ko sabmi binta ɗi bonnalaji tiɗalla homo won toon ɗi won lamdi ɗima watta hannden homo fuu ana hani hollude daroram muɗum le o tiɗalla
no dabaji gella uru e tereli naɓama wonande jon en kaɓorɗe ɗiɗo hipgoji ɗi gaɗi wattumo leydi ndi na ele kaltidal hakkunde ɓiɓe leydi Mali adama jigui ba hewaɗe ɗum sujo tamani gilla Badiangara.
Sakraɓe heeɗiɓe ando oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na do compte X mom noddirtano Twitter. Ko ɓuri million goto unaji unayi teme tatom yimɓe woni hollitaɓe wiide heeɗere ana wawi hewtade ɗum em le leydi amen ndi ɓande lewru juin yaade septembre ngaroondu ɗum le temedere fuu ana wara hakke yimɓe jeegom fedde Pam kañe faw kañum en ka holliti wiide ɗum e hunde bimbidinde sanne ɓeɗo gollidirɗe ɗiɗo kañum ka ana wondi hokkodirde juuɗe mum em yalla ana heɓa ɗam jogolal fa ɓeɗoreɗen faamu keɗɗe Mamadou Samasiko.
ngal do kawtal yu jati sababu lenduri dati dabreji hinade hejo e fatintinde jabuji sartadi le hitande 2024 no holiti Moussa Goïta kejado ministre humininde kabaru nyamduji
la dernière analyse
le lugan goj amen sactreji wadadi le lewru mars hitande 2024 jabbinu holditama wilafi nyamari maten nukuji hewde de leddin hono misali menaka kay cerclage hewdi hon misal cercle ansongo bourem gourma raous douanza bankas en nanal mudun
bankas j'en passe
Ibrahima Diallo woni kejado horojo pam Mali e lengal do kawrtal holti wiide yalla hinnade no hani kado ti Allah ngure programme alimentaire mondial na anni faabade kasen ko buri unyaaji temedo yimbele fayotari me 2024 beedade unyaaji temedidi unyaaji chapande jetti déplacé en e kany nyongitibe bababe e lebi tati randeji hitana 2024
cette réponse
on tabri fiado waran nato sabe surat ko yaata yime unyaaji e temi jitton e dume yaata lebbi jeegon yaade lebbi noga tati hebe faabe ko naari bangal nyamiri fatade rewbe hamulbe be nanal mudun be fuwara faabre kabaruji nyamiriji
nutritionnel
mister wide satere kado tidalla ngure wi jawuti alaaji kewdi buru fuf rafinde nagu e wotere wakati no woytiri kumni be kabar mudum be
Kongol murtere syndicat bankiji di imminama nedo murtere ne be lanjinno bande alalbar sappo e jidi lewru avril nyaloma hande o balde tati hanno wadde dum holitama wiide bortama syndicat o holiti wiide kambe e gouvernement o wonko be dewrido mudum bangal tobbe de be tewtetaade be koliti dum talataare sappo e jeegon lewru avril latan 2024 yeso nantino be kabaruji kenyam tiagal joda halaji kewdi jabbide hakkunde mabbe e gouvernement lidi amendi fa keben famtaada anni ko Hamadoun Ba kanyon secrétaire général fed de sina ne wi Moussa Malle Sissoko
Nous sortons avec
une dem bawi wiide yakawere hebama bangal tobbe demi tewtita de fu e do tobbe demi dewri do mudum jom itugol jawdi fu wala le mudum ele gollirdi amen di e do tobbe latto sababu dartinde rafi potal kay riwugol iwde gol tay wala ele wisariya diwabe iwde gol tay wala wisariya ka fu waram bantudo golle mu en so Allah jabi mididi waltinde hakkilaji honrobe amen gombe ibi farm bereben depo sanki be kebay wartirde tafom ele gollirdi mudum wana huune ko neeni men fey min tayoridu wiide dum wana huune heddotone dum boyata goldibe amen fu gollonobe le bankiji goddi waram bantude golle mu em be dokkete kontara mu kaddi wala e mudum du hanka senka murtere amen de imminama fa sariya goddo no bama fu
bandi jusqu'à nouvel ordre
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Le nyaloma hande o mamondirbe cerango mudum huune maten sanne leedi amendi. Lewi kabaruji urdi le tribunal grand instance kulikoro bamondirbe chapan jitti jeegom kanyum en woni tewtube serugol cerango hitane 2023 le region om hodo fu sabimbini ba cerango hono fu dum wawi sakrede yoga yimbe le landabe le sahal fayeto le wuddu leedi amendi fayeto kayndu le baleri leendi ka wonko hokki bangal won hakkilaji mu em e le onan pal nyaloma hande o kede ko be mbido festam wadu sama siku
bankasia furusta kon bankas ugum hakilo amin ka yusabi worbe be netago firo mabbe no hay ni mila wiide fijo e kanye yidde aduna na kabar o sawu mum jili min kayu talkaku siga so ngum hakilo amin ka yubudu fuf tene rafu munyal an wodi dun yidde o yi fuf jona kudibe dun na e kabar o hakilo amin kay sababu modo yukira rafte dun gal hakunde o mondirbe be beraade dun dun rafnedi goddo dun sarabe lantina fe surbabe be hinnaade dawgal an wodi dun ko gorko debbo fu fuliti Muhammad Haji mudun tan yalla hadde ceral an hanti dugal hunchena hore akunde bamudirbe penadun wasa tawade demtan gal gila e fudore mudu se mbawi dun ngiccute den no na tawaji meda
delegation de nos enfants
Jom surama nyaloma hande o memam golleji ngatteedi le galleji amen di so bammi fa sukabe rewbe kanyu en ka tawtondir fa heble galleji di tam ande golleji di ka wadi ta ke no yidira hodum fu sabi dum Juliette Koulibaly wonko hebani am do hen kedde sita sidibi
mere mo holita on ala haaliji ɓe ɓiɓɓe rewɓe jalluɓe le galle mabɓe inderaɗo mabɓe ana pecca golleyɗi hakkunde mabɓe gaɗɗo e tawede fuu gollal fe gotal wattake no muuyira ɓamɗe jetti jamɗe beete inderaɗo imminan ɓe ɓiɓɓe rewɓe hollita wi fanta kañum hani lodde lonenen waɗa hen diyan ummu kañum hani lawƴude kakiɗin eyce kañum hani wadde defande kanko noddireɗo fanta on ona wawa wadde ko yaada heure goto olle culmorɗe o yaltata ummudu immoton tan dillalle genni hinno haaje muɗum eyce tan heddoto galle tun ana waɗa ɗi golleji le galle ɗen o ñallan ona duha fanna hiira o kabaru goto du mata to kanko ɓiddebo noddireɗo mami jeyalle galle weylɓe fani kanko o yamirte tan o fittalle galle ɗen o harmanto o wiya wala mi hani fittire galle ɗe hannden batoma hani wadde ɗum saabu homo fo ana andi le balle ƴaɓɓiɗen mingu fittilli galle ɗen ɗum billata kom feewi sono walan indiraɗon pe jaati immoto fittan nokkuɗen samoji jaati neɗɗo heddo kañum tan feere muɗum waɗa golleji ɓuuri wonde e jamare peccineɓe golle ga antun fa hannden wala hono surbaɓen tan mungu jogui hono ɗi tagoji ɗuɗo mate du e hayeɓe worɓe
ɓande aljumare ronde on bawi heɗade yewtereji kessi studio tamani ɓande yamde sappo e jetti so ƴaɓɓlike cinémaji sappo e joyyi ɗum woni club studio tamani en ɗiɗo yewtere hem helloji kewɗi ɓawi pawiɗe fina tawa fayi to bilti sembe calɗi ana hem garam heɗade dow hendu yewtereji kewɗi kase hono jimi kañe ko nandi e muɗum sakiraɓe heeɗiɓe andon ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde honon andirɗon on bawi heɗita ɗiɗo kabaruji fou mere mere ɗo wiyamo gaɗan 37321 aɗo o gaɗi téléchargé mere application amen studio tamani de play store fanjeh ɓe seeɗa yewtere amen ɗana wuude magasine amem santé ñalawma hannde o memi ñaw moɓe noddirta hémophili ɗo ñaw yuppugol ƴiƴam holitama wiide leyde amen sukaɓe hewɓe kañum en ka ana tampi sanne saabe oɗo ñaw fedde ɗeɓe noddirta amalek kañum ana wondi wadde immadaraji yellan haaɓa oɗo ñaw iwde leydi amen ndi fewde e ñalawma keyɗinaɗo adnar allah no haɓude oɗo ñaw yimɓele hewɓe kañum en ka waɗi noddago fewde kanakoɓe leydi amen ndi waɗa immadaraji yella oɗo ñaw ka ana heɓa ñawnede fa gasa fa ɓeydora ɗen fa mo anni ko sita sidi ɓe mi e hoore min piwnim dow hami kirejam wakkati fuu so miɗo fiya ballon na ɗum so miɗo fijida e honoroɓe am calɗi am fuu uppam puƴe yaltam calɗi an ɗi nokkule muɗum fuu wakkati ɓuuɓal jokolɗe an ɗe fuu nawan kam so wularde satti sanne du ƴiƴam ana yalta e kine am min ka ko wombini kam sanne e ñalawma hannde oni woni koyɗe an ɗe so ɗum wawi dartade ɗum welam kam sanne
ɗum seedi en yimɓe yogaɓe sawɓe o ñaw yippugol ƴiƴan o ñaw andaka sanne le leydi mallin gaɗɗo e tawede fuu ɗum torri sukaɓe ko hewi muɗum walle humnine haɓude o ñaw ana wondi e fiɗe dabiriji honon o ñaw haɓirte ƴole leydi mallin li hoorejo ne fedde dowda mali kabar o ñaw ana tiɗi sanne
ele ko anda iwrode to dental mawɗole adnaro allah ndu kumaniɗo ñaw yuppugol ƴiƴangol holtama wiide ko ɓuuri sifaji ñaw o uynayyi tati temeɗe jitti wolne adnaro allah ndu yimɓele millionji noga e ɗiɗi woni muɗum nde temdere fuu capan jeenayom nde hakkunde mabɓe kañum en ka ko mum ko andaka minen ka komi tewte tani woni ɓuytude nawalla galleji gulloji saabi oɗo ñaw wullugol mabɓe laato jaleɗe
o ñaw yippugol ƴiƴan ana heeɓe to saaraɓe cegal muɗum ndu wona sifa goto so nangi gorko ma debbo ɗum ko holliti kanko docteur yogoɓal Lazare Diallo goto e ñawno o ñaw hôpital ji mali
sifa oɗo ñaw ni woni yuppugol ƴiƴam fa ƴaɓɓito ele barmereji ɗi gara nawɗi sanne yuppugol ƴiƴam fa ƴaɓɓito ɗo e ɗom matete ƴiƴam ana wawi yaltude kine neɗɗo ɗakkuni muɗum fa yetto wakkati so waɗi pikiriji ƴiƴam du dartako kañi ko nandi muɗum
li fa hannden dogotoreɓe andude kabar o ñaw sifa mum ana heewi sanne so o ñaw yetti yottan ɗe sono walande ɗum oppe ɗum ko liɗi kanko docteur yogoɓal Lazare Diallo le sous docteur hôpital ji mali
fa oɗo ñaw heɓa sawrede kena ande tafon wiide sifaji ɗiɗi oɗo ñaw ñuppo ƴiƴam wonto o wawa andede du feeyi so ƴiƴameji ñawɓe ɓe woni muy em ƴeewaka eɗum waɗele cuuɗi dogotoroji kewɗi le leydi amen ndi hono hôpital du mali kay cuuɗi dogotoroji goɗɗi ɗi gala e jeeya laamu o ɓeydade sous docteur ore région mutti ɗum woni sumine dolo so ɓami fa ñaw o ka andama simako ɗu andama won poɗɗe ɗe fedde ɗe ɓe noddirta fédération mondiale d'hémophilie hokkata joomu maire
maire
inniraɓe sukaɓe yogaɓe holliti ɓe itti jawdi fa heewi e ñawnugo sukaɓe mabɓe saabe o ñaw
koyɗe makko ɗe ka ana jaɗɗi fa ham amara kante leɗɗe tugotono so yaaha ɗe ñalawma hannde o mo wawi yaade tawi wala fuu leggal ngal o tuugi ila yontere arande no suka
ɓawo o fini holta wiide oɗon ñaw yufgol ƴiiƴam anayi makko. Min puɗɗi sawrude ɗum ila omo lebbi nayyi. Sukaɓe am tatom saami saabi oɗon ñaw.
Nde o ñol man heƴinaade o ñaw yippol ƴiiƴan hooreɓe fedde haɓugol o ñaw kay doctoreɓe leydi Mali ana tewtira laamoɗo tinno fiyat dabiriji honene cuuɗi doctoreje moƴƴinirteede laamoɗo leydi ndi fof. Yalla o ñaw ana heɓɗinire jogola.